mushara gange kuri gabe amadini mosi hamenya masiyani niba ndakugosera mu maisha gange ombere dzimba basikijira wainyanza masiya abandu bose